midowga ardada macadka alqamar educational academy ayaa isku xilqaamay barnaamij wacyigelin ah oo laga fulinayo kaamka barkacyaasha ku yaala magaalada Baydhabo. Wacyigelintan ayaa ku saabsaneyd ilaalinta nadaafadda deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa cudurrada halista ay ka dhasha wasaqda xilliyada kulaylaha. Qaar ka mid ah ardada fulinaysa wacyigelinta ayaa ka hadlay ahmiyadda laga leeyahay wacyigelintan iyo sida ay muhiim ugu tahay barakacyaasha ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Meel Ryan Sonia Meta soon islamarkaas un wacyigelin walaalaan muslimiinta oo un ku wacyigelin dhinaca meel Ryan nadaafada maadaama waqtiga dul rooga dadki meel Ryan aqoonsaseen in lahayn sidii oo islamarkaas nadaafadu ku dhawrada fadeen iyo nadaafad darada wali eeta iyo waxyaabaha in qor taga fadi iyo meel Ryan nis lugayna sasaradiya marka ulujeedadan ma taamaadaama oo meel ray arday wal bardahayno neena wali bu ku soo nimidowga ardada alqamar ee insha Allah waxyaabo oo meel rayn ka targalnay meeta si oo meel ray nadaafada iyo nadaafad darada ee wali shan in iyo daawuki isla markaas alaabta iyo meel ray waxyaabo ka dhagmaas ignadii
fayla oo qofka bini'aadamka hormariyo mustaqbalkeena wanaajiyo islan hela wadurko qofka wal ku dhimo kor ama iskale dilo kor si lun ku bidbaad way bajirtay asbaaba jar wadurkan musku kooyo lay caafimaadkan may haysto lay laakiin sawiye jar sawooga si walanka muhiimsan way ba kumida walaan hadan soodna sanitation ka ama iskale nadaafada in qof kasta oo uu noomida oo si kadeedaala nadaafada jirka kiisii iyo si kadeedaal
ee geega habowshiday eedeedan ku faraxsan siisnaan geemeytan yani nin degan sidan waqtiga nin siidan eeda sin kuma hadliyan shukran asmleena ee arday markaasay tii haas kuladan markaasay tii ku soo maad ku soodan iyo waliba hajeeladeen intii walaaladiyo way gelin sameeyaan saaso kalaan sameeyaan yani udur walaa us markaasay tii sawo udur musu kooyo udur meeka kooyay nadaaf